Sondelani kuNkulunkulu wenu namukelekile wozani sondelani
sondelani kuNkulunkulu wenu
namukelekile
wozani
sondelani kuyo baba sondelani kuyo inkosi namukelekile
nonke
wozani sondelani enkosini yebo namukelekile nonke wozani akapheki bala lamuntu Jesu akapheki izolo lomuntu Jesu usithanda sinjalo wozani akasibalela macala akasibalela uba akasibalela uThixo wozani kuye sondelani yebo uyanibiza ubaba wethu yebo namukelekile akekho umuntu akekho umuntu ongalenzi icala
Yeah.
Kuye yedwa inkosi namandla.